heƴoji jutamani na heɓe dow nokkuji kewɗi leydi ndi saabi gollidal radio et télévision ŋaji nogo e nayyi e fuɗɗoɗo golleji ɗi wakkati joni o adad radio ŋaji gollidoji jutamani yo capanɗe jetti e joyyi ɓeɗade ɗum ɗum no télévision ŋaji tati jaltinoji yewtere débat jutamani musukura konate woni hoorejo gollidal jutamani e woɓɓe holliti omo weltani sanne nafakaji ngalɗo gollidal
sembe jutamani yo li gollidal radio ŋaji hono inde mum jaati holliti yo radio ka noon kabaruji yettinte jamare banggal radio ji goɗɗi 2013 wattumo projet o fuɗɗi min gollidi e radio ji noga innayi ka banggal suhla yettinde kabaruji amen ɗo tati leydi fof min kinnike gollidal e radio ji goɗɗi ndenno min jottiki fa capanɗe joyyi e jeegom caggal muɗum no capanɗe jeegom fota ɗum yettade capanɗe jeɗɗi wattu 2018 ndenno wattu 2019 mi hiɓɓi capanɗe jetti e joyyi
groupe renouveau na jeyda e ardiɓe gollidde e studio tamani hooreɓeɓe hulti nan beltani sanne ngal ɗo gollidal studio tamani ngal e muɗum goto foof na heeɓa nafaka muɗum e wimarkace dow hoorejo ndeɗo gollidre heƴoji studio tamani ɗi lato sababu sembinde ɗi radio et télévision mabɓe
radio
o ona gollida e studio tamani kala kabaruji ɗi studio tamani waɗata so débat so goɗɗum na yettine ley radio amen o ngal ɗo gollidal yo ɗum kabaru télé banggal yewtereji débat ɗimin jaltita ñande foof wattu 23h
caggal duuɓi jeenayyi hoorejo gollidal hakkude studio tamani e woɓɓe na weltani sanne ngal ɗo gollidal musukura konate barkini faaba mawɗo ngal ɗo gollidal
yo gollidal fanda muɗum yo yirwere so memi haala yirwere yo banggal yirwere ɗiɗo radio ji gollidoji e studio tamani saabi eminen paaboɓe jande e faamu heɓgol kaaki gollirɗi yo kuɗɗe tegeteɗe jaati fayi ɗiɗo wattuji ɗi heƴoji amen ɗi foof na jokkita no fewiri soni en ɓaariki jaabuji heƴoji gaɗaɗi e dow keɗotoɓe radio ŋaji ɗi studio tamani ana yesso dina radio ji kewɗi
ndenno kanko hoorejo gollidal hakkude studio tamani e woɓɓe holti wiide heƴoji studio tamani na wawi ƴogede dow beeɓe ande ɗe fay banggal radio ji ɗi fay hunde rentinali kanji studio tamani ka noon omo darda ɓeɗo nawtotoɓeɓe jogoro no fewiri ɗiɗo heƴoji ɗi micitinao wiide heƴoji studio tamani na tawe dow ko wiyata viamu eɗi mbawi heɗede tawi fay mbuɗu yoɓaka dow numéro 37 321